kum yaluvuyo olukhulu kwivangeli kaYohane sahluko seshumi nesibini. Khona into ethe yabaluleka yankulu kum phambi koba amke wayithetha nabakhe aphithi kwivangeli kaYohane chapter 12 uverse 44 uthi ke yena uYesu wadanduluka wathi lo ukholwayo kum akakholwa kum ukholwa kulo wandithumayo, lo undibonayo ubona owandithumayo. Mna lukhanyiso ndifikile ehlabathini ukuze bonke abakholwayo kum bangahlali ebumnyameni. Nokuba umntu uthe weva amazwi la am akakholwa, mna ndimgwebi kuba ndize kuligweba ihlabathi, ndize kulisindisa ihlabathi. Lowo undigibayo angawamkeli amazwi am unaye omgwebayo. Ilizwi endilithethileyo lilo eliya kumgweba ngomhla wokugqibela. Ngokuba mna ndithethanga ukuphuma kum, owandithumayo uba ngokwakhe nguye owandiwisela umthetho wokuba ndithini na nokuba ndithethe ntoni na. Ndiyazi nokwazi ukuba umthetho wakhe lo bubomi bungu naphakade. Ngokwizinto endizithethayo mna njengoko uba wandixeleleyo ndenjenjalo ukuzithetha. Kude kube lapho amazwi enkosi yethu Yesu Kristu zintanda. Onke lawo mazwi abalulekile, afanele, anamandla. Kumele siwagcine kakhulu kwimihla yethu. Ndacinga uverse 48 ngokuba uverse 48 lo undigibayo angawamkela amazwi am unayo umgwebayo. Ilizwi endilithethileyo lilo eliya kumgweba ngomhla wokugqibela. Bazalwana nootate, siyabona kule ntetho kuba kubaluleke kanjani uba siqaphele kulo lonke ilizwi uThixo alithumela ngenceba ukuba asilukhanyeli, ukuba silamkele, silithobele, silikholwe, silithabathele entliziyweni, silithande ilizwi lakhe ngoba amazwi akhe abubomi angumoya. Uba siyazigcina kuyokusinceda kubomi bungu naphakade. Ukuba sizamkele sithini ke ngoku? Ngoko siza egwetyweni, ngoku sawukwamkela isohlwayo esifanele thina. Kodwa zintanda, ndicinga uba asizange uba singalamkeli ilizwi likaThixo, kodwa size uba silithabathe, silamkele, silikholwe, siliphile, emva koko sibulele kuThixo ngalo. Ndiyavuya ukuba onke la mazwi abhaliwe ukuba singawagcina phambi kwamehlo wethu. Ndisabulele ngokunjalo ngawo onke amanye amazwi. Inkosi yethu uYesu ithi apha, nguye owandiwisela umthetho ukuba ndithini na nokuba ndithethe ntoni na. Kuko oku inkosi ethetha ngako, kwaye siyavuma uba onke amadoda avela kuThixo onke akathethi ezithetha ngawo umntu ezivakalisa yena kodwa lo uwabayalelayo uthetha ngawo la madoda kathixo ngoku sithi ude umhla wethu indoda evela kuthixo ithetha kuphela oko kuyalelwe nguthixo uba ikuthethe akajikelezi athethe yonke into yonke into ebubuyatha kodwa ithetha ilizwi kathixo uthixo akayiyalelanga abathunywa bayo ukuba bathethe nantoni na ngaphandle kwelizwi lawo ukuba omnyeza eze nenye into sanumamkele amadoda avela uthixo anomyalela uyalelo ovela kuthixo ngalo lonke ixesha athetha ilizwi ayalelwe ngalo nguthixo alikho igumbi lezinye izinto hayi nditsho nenkosi yethu ithethe kuphela oko yayiyalelwe ukuba ithethe oko kuzuke kakhulu bazali nodade akusebenzi nje abantu bacinga uba bangatsho nantoni abayifunayo bangashumayela abakufunayo ngoko siyakuva oko bashumayela abakufunayo kodwa thina sithini sithi ingaba bashumayela ntoni elizwini likathixo ingaba ngumyalelo wabantu okanye sisimilo sabantu kumele siqaphele uba inkosi inike ntoni yaze yashumayela ntoni izise usindiso ukuhlangulo ukuhlawulelwa ngoko ke bazalwane noodade njengoba sivile emva kwemini nje masiqaphele kulo lonke ilizwi ngokuba amazwi amanintsi agcwele kweli hlabathi konke bonke bacinga uba banomyalelo kodwa umbuzo uthi ngubani obanike umyalelo nditsho nenkosi yethu yayinomyalelo ovela kubawo oko waxelwayo kuko oko wakuthethayo singagxiniswa khona ukuba yanga kungashiyeka entliziyweni zethu nasezindlebeni zethu ukuba amadoda avela kuthixo athetha kuphela oko akuyalelwe nguthixo hayi okuthethwa ngumntu okanye bathethela ibandla okanye kodwa athetha kuphela umyalelo kathixo ungathi amen yinyaniso leyo indumiso nemibongo enkosini yethu ngenxa yamazwi anje kwaye atyebile ngokukhulu kwaye uyakuqhubeka asisikelele amen mayibongwe inkosi amazwi enu asalungile ndiyabulela kuthixo ngenxa yemihlangano ebesinayo ngenxa yelizwi lakhe ngayo yonke ingcinga ethe yankulu kuthi ewe kuyo yonke into okuthixo asenzele kona ndicinga ukuba bekuthiwa sawucula ingoma leyobuthixo wenza into ezinkulu esenzela thina besinawo besixela inyaniso kuphela namhla sinesidlo senkosi sangokuhlwa kulandelwe kukuhlanjwa kwenyawo ndingacinga nje uba inkosi yethu ngokunjalo iyadibana neemeko ezithile ekuvakalo oluthile xa wayekhalimela ababhali oko kwakunamandla kakhulu kodwa xa wayethetha nabakhe wabaxela ngentliziyo ngokucoselela kakhulu xa sibhiyozela isidlo senkosi sangokuhlwa sikhumbule ukuva kwakho ubunzima nokufa ngoku kuyahamba kuhamba nje emathanjeni ethu kuqophozela kwezona ndawo zinzulu zemiphefumlo yethu. Xa sikhumbula ukuba washiya uzuko, wathabatha isimo somntu laze laphalala igazi lakhe ukuba sihlangule. Kwayisicula kwakhona kwakhona uThixo ozukileyo. Namhlanje afunda izibhalo. Ndiyathemba ukuba nisengandiva. Singaxela umzane wethu uba anyuse uvakalo lwesandi phezulu kakhulu. Makabongwe, malibongwe igama lenkosi wonke umntu obelapha emva kwemini nje ngokuqinisekileyo usikelelekile. Kum ibiyinto emangalisayo kakhulu ekhethekileyo. Inkosi ithethile nathi ngendlela emangalisayo kule mihla, kwaye silamkele ilizwi lakhe hayi njengelizwi lomntu kodwa njengako oko kukuko, ukutsho ilizwi likaThixo. Elizwini likaThixo kukhona amandla kaThixo. Mandiqale nje ngokungqalileyo ngokufunda izibhalo. Umzana uRuth ethethe into ekhethekileyo kakhulu. Bonke abo bathunywe nguThixo abathethi nanye into kodwa bavakalisa ilizwi likaThixo. UYohane uyabhala kuYohane wokuqala chapter 4 uverse 6, thina singabakaThixo. Lo umaziyo uThixo uyasiva thina. OngengukaThixo akasiva. Siwazi ngaloo nto umoya wayo inyaniso nomoya walo ulahlekiso. UYohane njengoPetros noPaulus noYakob nabo bonke abapostile amadoda avela kuThixo ayisezi kakuhle ebizwe yinkosi eyalele ayisazi ngokugqibeleleyo ukuba nabani ongalivayo ilizwi likaThixo abalishumayelayo akamva uThixo. Nabani ongabamkeliyo akamkeli lowo ubathumileyo. Ayingombuzo othi ndimanjani noPaulus okanye noMshumayeli okanye noPetros noYakobe okanye noYohane. Kakuhle kakuhle yayingumbuzo othi ndimanjani noThixo. Bonke abame phambi koThixo bamiselwe ilizwi elo amadoda alithethayo livela kuThixo. Siyazi kuba kwixesha lethu amaxesha amaninzi kuyabuzwa umanjani umenjani nomzana uBranham. Ndandikhe ndakuva oku ixesha elinintsi abanye benu bakhe bava babuzwa into enjengale, isimilo sakho sinjani kumzana uFrank. Ndinixolele ukuba ndiyitsho le nto evela entliziyweni namhla. Ayingombuzo lona kanye nabani obuzayo umbuzo njalo akakabikho ebukumkanini bukaThixo, akakazalwa ngokutsha, akazi uba le mihla ingantoni. Uyaphila, uphila kwelinye ilizwe
will miss the mark.
Kwaye uza kuliphosa olona nqaku. Abo bakaThixo abanandokwenza nam. Ndidlulisa oko ndikwamkele enkosini. Bonke abangabakaThixo bamamela ilizwi lakhe. Masifunde ilizwi elininzi kwizibhalo ezingcwele. Mahebhere chapter 7. Ecala lesibini
ku-21.
Ndiyafunga inkosi ayikho uzohlwaya, wena ungumbingeleli ngonaphakade ngokohlobo lukaMelkizedeke. Nangoko ke uYesu waba ngummeli wona ulungileyo umnqophiso. Bathe bona ababingeleli baba baninzi ngenxa yokuba ukufa kwakungavumi ukuba bahlale behlile. Ke yena ngenxa yokuba ehleli ngonaphakade enobubingeleli obungenakudlula, unako nokuba sindisa, ngoko unako nokuba sindisa kanye abo bezayo ngaye uThixo ehlala ehleli nje ukuba abathethelele. Ixabiso likaThixo linandokwenza nam. Ndidlulisa mna oko ndikwamkele enkosini. Konke bonke abakaThixo balumamele ilizwi lakhe. Masifunde ilizwi elinintsi lezibhalo ezingcwele. KumaHebhere chapter 7 cala lesibini
lukaverse 21.
Yafunga inkosi ayikho uzohlwaya, wena ungumbingeleli ngonaphakade ngokohlobo lukaMelkizedeke. Ngangangoko ke uYesu waba ngummiseli wona ulungileyo umnqophiso. Bathe bona ababingeleli baba baninzi ngenxa yokuba ukufa kwakungavumi ukuba bahlale behleli. Ke yena ngenxa yokuba ehleli ngonaphakade unobubingeleli obungenakudlula, ngoko unako nokuba sindisa kanye abo bezayo ngaye kuThixo ehlala ehleli nje ukuba abathethelele. Kuba ubesifanele umbingeleli omkhulu onjalo ongcwele ongenabubi ongenabala owahlukileyo kubo aboni othe waba ngaphezu kwalo izulu, ekungafunekiyo ukuba athi imihla ngemihla njengababingeleli abakhulu abaya anyuse kuqala amadini ngenxa yezono ezizezakhe andulu kunyusa ngenxa yezabantu. Kude kube ngoku inkosi uYesu Kristu ingumbingeleli omkhulu phantsi komyalelo lukaMelkizedeke, ngokohlobo lukaMelkizedeke. UMelkizedeke kumkani weSalem engenasiqala engenasiphelo. Siyabona ubinkosi yethu imisele ubukumkani banaphakade, yamisa umnqophiswana phakathi nathi. Bekumele bengabi nakusolo, abengcwele angenakudakiswa. Kodwa konke oku kuye kwamxabisa ukuba akwenze indawo ekukuza kwazi uba asixolelanise mele asenze asenze sibe banye naye. Chapter 8 verse 10. Ngokuba nangu umwona mnqophiso endiya kuwenza kwenzela indlu kaIsrayeli emva kwalo mihla, itsho iNkosi. Ndiyakuthi ndiyibeke imithetho yami engqondweni yabo, ndiyibhale enhlizweni yabo, ndibe ngithixo wabo, bona babe ngabantu kum. Lilizwi elimangalisayo, nditsho uThixo wethu. Singabantu bakhe, singabantu bokwaluswa nguye. Masifunde usitshile chapter 1 verse 4. UYohane ubhalela amabandla asixhenxe aseAsiya uthi makubele ubaba lokuni noxolo oluvele kulo ukhoyo wayekho uzayo nakubo omoya basixhenxe abaphambi kwetroni yakhe.
And from Jesus,
naku Yesu Christ olingqina elithembekileyo wamazibulo kuba bafileyo, umphathi wokumkani bomhlaba, kulo wasithandayo wasikhulule ezonweni zethu ngelelakhe igazi, wasenza okumkani nababingeleli kuye uThixwise. Kuye makubekho uzuko namandla kusemaphakadeni asemaphakadeni. Amen. Uba sithabathonke la mazwi siwathabathele entliziyweni, kunintsi okubhalwe kuko, asinakungena kuko ngeenkcukacha, kodwa sithemba sizufunda kuphela, kodwa sikuthabathele entliziyweni oku kubhaliweyo apha, siqaphele ukuba nathi simiselwe oku, ukuba sihlanguliwe, ukuba ityala sele lihlawuliwe ngenxa yethu, ukuba senziwe okumkani nababingeleli. Xa sityhila uPetros wokuqala chapter 1 sifunda apho usuka kuverse 18, ukhona kwakhona amazwi azukileyo abhaliweyo, nisazi nje ukuba nihlawulelwanga nikhululwe ngazinto zinakonakala osilivere nozigolide kuyo ihambo yenu engento enayinikelwayo ngoyihlo, kwakungegazi elinqabileyo likaKristu njengelemvana engenasiphako engenabala. Eli lizwe kunjalo kumele lize liye entliziyweni zethu. Ngamanye amaxesha ndiba nempembelelo yoba ngokusalindiweyo ukuba kwenzeke iNkosi yenze oku kumele ikwenzile, selikwenzile, sele sihlawuliwe, ityala selihlawuliwe. Uba isidlo seNkosi sawukuhlwa sisidlo sokukhumbula oko kwenzeka emnqamlezweni eCalvary. Hayi kuba kwenziwe ukuba ukuze kwenziwe, kodwa sele kwenziwe, sekugqityiwe, sihlanguliwe ngegazi lemvana elaphalalayo. Xa sifunda incwadi kaYohane siyabona ukuba yayingoyena wayeyintanda kaYesu. Uthetha kakhulu malunga nothando. Apha ukuyalandela oku uYohane uqala chapter
3 verse 13,
musani ukumangaliswa bazalwane bam ukuba ihlabathi linithiyile. Thina siyazi ukuba sidlule ekufeni sangena ebomini ngokuba sibathanda bazalwane. Lowo ungamthandiyo umzalwane uhleli ekufeni. Lowo umthile umzane wakhe usisibulalamntu. Niyazi ukuba akukho sibulalamntu sinobomi bungunaphakade buhleliyo kuso. Mamela oko kubhalwe kuverse 16. Ngale nto siulwazile uthando uthando ukuba yena wasincamela ubomi bakhe, nathi ke sifanele ubuncamela abazalwane ubomi bethu. Sithe ngokuqinisekileyo safunda amazwi la amaxesha amaninzi. Kukhona abathi bancume ebusweni bathi, hayi andinanto ngokuchaseni nawe. Amazwi wethu kumele afane nezenzo zethu. Ukuba akho njalo, ngoko masiwagcine. Nantsi nankumgama, wonke umntu onothando oluvela kuThixo waba ngumzalwane kuKristu, kuye leli lizwi silifundileyo. Ngale nto silwazile uthando, nathi ke sifanele ukubuncamela abazalwane ubomi bethu. Ubani owakho wacinga le nto? Ngubani onokubeka phantsi ubomi bakhe ebubekele umzane wakhe? Ewe, uba uyakubeka ubushiye ubuncame nje inkosi yabuncamela thina ngale nto silwazile uthando lwabonakaliswa ekuhlangulweni kwethu ngomsebenzi owenziwe eCalvary, kwaboniswa bonke abahlanguliweyo ukuba uthando lunye lukaThixo lwabonakaliswayo olwaboniswayo ukuthi ngoku lityhilwa ngathi ukuze sizibone siqhubeke sisebenza kuhlangulo lwethu. Ukuba bekunotha sawuphila sibe na-70 besingenawumelana nako ngaphandle kokuba kube khona umsebenzi wokuhlangulwa ogqityiweyo onikwa nguThixo, ogqityiweyo emnqamlezweni eCalvary, egqityelwa wena nam. Singakwamkela oko ngokholo ngokuhlwa nje? Ingaba thina singabazalwane silungele uba simele abanye abazalwane bethu ukuba sizibeke phambi kwakhe? Ingaba silungile ukuba simelane xa ubomi bethu? Uba simele kungaphezu nje kwenzulu lwazi, kwaye silapho kuba sizidlulise izinto kakuhle, kuba sithathe ilizwi likaThixo ngokuqaphela. Manifunde lo mqolo kwakhona. Ngale nto silwazile uthando, kuba yena wasincamela ubomi bakhe, nathi ke sifanele ukuba ncamela abazalwane ubomi bethu. Ngubani kunizintanda kuninonke abahleli kweli gumbi namhla, okanye bamamele intshumayelo epapashiweyo okanye ikhasethi, owakhe wafika kwimeko yoba kumele amele umzalwane nakulo naliphi na ixabiso, uthi ukwenzile? Ukuba ukakwenzi, makube njalo kusukela namhla. Masenze umnqophiso noThixo, uwenzile nathi. Masithi kuye ngokutsha namhlanje, Nkosi, ungabala kuthi, sincede ukuze ilizwi lakho libe yinyaniso ebomini bethu. Ngoku sifunda kwivangeli kaMathewu imiqolo eyaziwayo chapter 26 uMathewu 26 usuka kuverse 26.
And as they were eating, Jesus took bread and blessed
it. Bakubona ukuba bayadla ke uYesu wasithabatha isonka wathi akusikelela waqhekeza wanika abafundi wathi thabathani nidle ngumzimba wam lo.
And he took the cup,
wathabatha nendebe
and gave it to them,
wabulela wabanika esithi
drink ye all of it,
selani kuyo nonke kuba ligazi lam eli lomnqophiso omtsha eliphalala ngenxa abaninzi ukuze kuxolelwe izono. Ndithi ke kuni, andisayi kusela kwesi siqhamo somdiliya kuthabathela kweli xesha kude kube yilo mini sukuba ndisisela nani sisitsha ebukumkanini bukabawo. Apha inkosi yethu yamisela isidlo senkosi kutheni wayivuyela isidlo sepasika nabafundi bakhe. Xela oko kuza kwenzeka eCalvary phambi kokuba kwenzeke. Ngokunjalo wamisela isidlo senkosi esimisela thina. Konke wakwamkela enkosini utsho uPaulus nje uba ekunikele kuthi. Masikufunde oku uKorinto wokuqala uchapter 10. Korinto wokuqala chapter 10 verse
16.
Indebe yentsikelelo lesiyisikelelayo asibubudlelane nabegazi likaKristu. Isonka esi sisiqhekezayo asibubudlelane na bomzimba kaKristu. Ngokuba thina sibaninzi nje sisonka sinye simzimba mnye kuba sonke sabelana ngeso sonka sinye. Lilizwe elimangalisayo indebe yentsikelelo ethe yasikeleleka. Sele indebe yentsikelelo kodwa siyayisikelela. Okuvela entliziyweni sithi zintanda, namhla sifuna uyithabatha indebe sonke nesihlwele sonke. Sivumele ubudlelwane bobuThixo obamiselwe eGolgotha ngokunjalo kumiselwe ezintliziyweni zethu ukuze ibe yindebe yentsikelelo. Ngokunjalo ibe ngumthendeleko egazini likaKristu. Jonga, nguwe nam sonke abathe banesabelo kwigazi likaKristu. Namhla singaxhamla esonkeni nakwindebe ngokuba siyakholwa uba uKristu umsindisi wethu uthe wabethwa wakrazulwa kwaye siyakholwa uba uthe wabelana ngegazi lakhe ukuze kuxolelwe izono zabaninzi. Njengomprofethi Isaya sele watsho, ngamanxeba akhe saphiliswa.
Our chastisement was laid on him that we might have peace.
Uqeqesho lwethu lwabeka kuye ukuba sibe nexolo, ukuze ngamanxeba akhe siphiliswe.
About prophetic events.
Asifundisi kuphela ngemeko zobuprofethi. Ayingomyalelo kuphela oko wako oko uThixo wakuthembisayo, kodwa umyalelo ngokunjalo malunga nesidlo senkosi yanga singathandaza ngokukhulu entliziyweni zethu namhla. UThixo akabeki ityala kuwe, akabeki ityala kum, andinakubeka ityala kuwe, ungabeki ityala kum. Sonke sizibeka phantsi kwegazi elingcwele, uxolaniso. Sixolaniswe kuThixo omnye komnye. Siyakholwa ukuba sikholo oko ilizwi likaThixo elisixela khona, ukuba sino-amen kuko oko kuvele entliziyweni zethu, ngoku uThixo uqinisekileyo uya kusikelela. Qhubekithi. Ngokuba thina sibaninzi nje sisonka sinye, simzimba mnye, kuba sonke sabelana ngeso sonka sinye. Zintana, siyasibona isonka phambi kwethu, oko bubunye. Xa esasonka siqhekezwe, zininzi iindawo zomnye ngomnye njengebandla likaThixo ophilileyo, lenziwe ngamalungu amaninzi, amalungu elinye ngelinye, kodwa senza umzimba omnye wenkosi. Umzimba wenkosi kumele uba usebenze ulungele uThixo, ulungele umyalelo lo uza kuthwalwa. Ngako oko sidinga uba siqonde ngokugqibeleyo konke kuselizwini likaThixo. Kuthetha ukuthini xa sibhiyozela isidlo senkosi ngoku? Mandikuxelele, unesiqinisekiso entliziyweni yakho ukuba ungowomzimba wenkosi, hayi uza kanye, kodwa uba wazi entliziyweni yakho uba ndiyinxalenye yebandla lwamazibulo. Ndithe ndabana amava ngobaba lukaThixo ukuba entliziyweni yakho ngokuqinisekileyo siyabuyisela. Njengoba besifundile kuqala ukubekela phantsi ubomi bakho, ubuncamela abazalwane, njengoba iNkosi yabubeka phantsi ubayo ubomi ngenxa yethu. Masifunde ngokorinto wokuqala, chapter 11. Apho uPawulos uyabhala, uverse 23, kuba mna ndakwamkela kuyo iNkosi oko ndikunikeleyo nokunikela kuni, okokuba iNkosi uYesu ngobusuku eyanikelwa ngabo yathabatha isonka, yaze yakuba ibulele yasiqhekeza yathi, thabathani nidle, ngumzimba wam lo owaphulelwa nina, oku kwenzeleni ukundikhumbula. Emva komeko enye kwakunjalo yathabatha nayo indebe emva kokuba kudliwe, isithi, le ndebe ingumnqophiso omtsha osegazini lam, ngamaxesha onke enisukuba niyisela oku kwenzeleni ukundikhumbula. Kuba ngamaxesha onke nisukuba nisidla esosonga niyiselo ndebe, niyakwazisa ukufa kwenkosi ide ifike. La mazwi okunjalo ndiqinisekile ngawo ukuba zonke izibhalo noba sifunda phi noba isihloko sithini sisixelela ntoni ukuba zonke izimangaliso zifikele ekupheleni. Umoya kaThixo ugcwalise ilizwi likaThixo akubhale entliziyweni zethu njengoba besifundile. Siyaqiniseka ukuba imini yemangaliso isaphilile koko kubhaliwe entliziyweni zethu. Kulo mihla ndiyakwenza iminqophiso nabo, ndibhale amazwi am entliziyweni zabo. Hayi entloko kodwa ezantsi entliziyweni, bawathwale bawagcine. UThixo wenze umnqophiso omtsha nathi ngoYesu Kristu, kwaye singaziqaphela ukuba singabantu bomnqophiso kaThixo ngobabani, kwaye singavuyela isidlo senkosi njengoba sixhamla kwisonka ngokunjalo kwindebe. Siyabulela kuThixo wethu inkosi ukuba usithandile, nditsho wasihlangula wasixolela nokuba sibe ngabakhe. Ngoku ndithanda uba sifunde umqolo malunga nokuhlamba inyawo ukuze abangazaniyo nako bazi ukuba kubhaliwe, kwaye inkosi yethu uqobo lwayo iya kuyalela. Sifunde uYohane, ivangeli kaYohane chapter 13 uverse 3.
Jesus knowing that the Father had given,
esazi uYesu ukuba uyise uzinike zonke izinto ezandleni zakhe ngokuba waphuma kuThixo esiya kuThixo. Usuka esidlweni azibeke phantsi iingubo zakhe, athabathe itawuli abhinqe, aze agalele. Aze agalele amanzi esityeni sokuhlambela, aqale ukuzihlamba iinyawo zabafundi nokuzisula ngetawuli abe ibhinqile. Uza ke uSimon Petros athi yena kuye, Nkosi, zihlanjwe nguwe na iinyawo zam? Waphendula uYesu wathi kuye, endikwenzayo mna akukwazi wena okwangoku, kodwa ukuqonda kamva. Athi uPetros kuye, akusayi kuzihlamba iinyawo zam naphakade. Umphendulo uYesu wathi, ukuba ndithanga ndikuhlambe akunasabelo nam. Athi uSimon Petros kuye, Nkosi, mayingabi zinyawo kuphela, mazibe zizandla nentloko. Uthi uYesu kuye, kulo uhlanjiweyo akusafuneki into selikukuhlanjwa, sele kukuhlanjwa kwenyawo zodwa uhlambulukile kwaphela nani ke nihlambulukile kodwa aninjalo nonke maninjalo nonke kuba ibemazi lowo umnikelayo ngenxa yoko wathi anihlambulukile nonke ngoko esikweni bezihlambile inyawo zabo wazithabatha ingubo zakhe wabuye wahlala phansi wathi kubo niyayazi na into endiyenzileyo kuni nina ukundibiza nithi ndingumfundisi nithi ndiyinkosi niyalungisa ukutsho kuba kunjalo ngoko ke ukuba ndizihlambile iinyawo zenu mna ndiyinkosi ndingumfundisi nani nifanele ukuhlambana iinyawo kuba ndininike umzekelo ukuze nani nenze njengoko ndenze ngako mna kuni inene inene ndithi kuni akukho mkhonzi umkhulu kunenkosi yakhe namthunywa umkhulu kunalo umthumileyo ukuba niyazazi ezi zinto ninoyolo ukuba nithi nizenze kude kube la ilizwi elihle elingcwele likaThixo ingaba mna okanye nabantu udinga ukongeza umqolo kokuya nakanye oko sikufundileyo kucace kakhulu kucacile ukuba akho mbuzo unovuka akunyanzelekanga ukuba sikuphendule oko yonke into ithethiwe apha ngale ndlela ingaba sisajonga abantu abazawuza kwizibhalo benephawu lombuzo bafuna uthetha izinto kuko uthixo akabadinga abantu abanjalo ujonga abantu abanjengabantwana abathobekileyo besenza oko akuyaleleyo nonke niyazi upetros wayothuke kakhulu xa inkosi yamxelayo ukuba ndikuhlambi akunasabelo nam ewe yayikukuphela kombuzo wakhe nengxoxo yakhe wayenovakalisa nje inkosi mayingabi izinyawo zodwa mayibe yintloko nezandla ngoku ayisincedi ngoku sinenxalenye enkosini yethu abanye bangathi loo eso sabelo sixhomeke ekuhlanjweni kwenyawo ndiyaxela isabelo sixhomeke kulo lonke ilizwi likaThixo asinakugcina elinye singalamkele elinye sikholwe elinye singalikholwe elinye kodwa lonke ilizwi likaThixo yinyaniso ehlambulukileyo bonke abafuna uba nesabelo nenkosi kumele bathi ewe bathi amen kulo lonke ilizwi likaThixo haleluya mayibe yimibongo nodumo kuThixo ophilileyo ndiqinisekile uba sibona isidlo senkosi ekukhanyeni okukhulu kobuThixo kwaye inkosi ifuna ukubhala entliziyweni zethu hayi kuphela oko ufuna ukwazi ukuba alishiye ilizwi lakhe kuthi ukuba ingabi sithi abaziphilelayo kodwa uKristu ngaphakathi kwethu ithemba lozuku wayethobekile wathobeka kwade kwakukufa kwasemnqamlezweni. Kwakukho okungasuswa kuko konke ukuthobela nokubudlelwane noThixo, ukuba sithi ngokugqibele sibe banye nenkosi yethu nomnye komnye. Kwenzekile emnqamlezweni, ekubethelelweni, kodwa ngoku uThixo ufuna ibe yinyaniso kuthi ukuba samkele eli lizwi ngokholo, sithi Nkosi, undihlangulile, uzibonakalisile ngobabani, wayidlulisa kubazalwane bam njengoba ukunike kum. Bazalwane, ngaba silungile ukusukela namhlanje uba simelane, sibeke ubomi bethu ekumgceni noba sibunikele xa kuza emzalwaneni wethu yanguThixo. Angasebenza koku ngoku, mhlawumbi sikuva kakhulu, kodwa umoya kaThixo ya uzawungena ngokunzulileyo entliziyweni yethu, usigcwalise, usibonise, ngokunjalo usithuthuzele, usomeleze ngokuba silungile ukuba siphile silishiye elihlabathi. YanguThixo namandla onke othe wathetha njengoyise kuthi namhla, asinika amandla ukuba sibeke oku ekwenzeni. Size kuye indumiso, uzuko nembeko, imibongo naphakade kude kube sephakadeni. Amen. Amen.